Welcome to Zambia.
Exclusive from ZambiaTunes.com.
Yeah, this is Zambia. This is Zambia. Moana Fakandi Evading Kalida. Yeah, this is Zambia. This is Zambia. This is Zambia. Ulova na Moana Evating Amalo. Welcome to Zambia. Kalabasu Manyo Moto Kalila. Ulova na Baka Pochita Buinomba Konkale Kada. Welcome to Zambia. Chalo Chatu Kuri Mwene Siriri. This is Zambia, mitengo ya vintu ikwela daily. Kulibe kukambapo, kusokolo wa seta na papo. The door na chokupa vintu vanzelo nda onge na zelo. Apa kuliko shiruma, baunzo na yamba umfwiti. Zorba wa vantu muna picha nanga vasia na party. Bangani ya bola, it's a skill tiripe. Mipola na lesa tinkaliro, pepe la ndiye kalitwe. Machechi ya paka Nasipusa onyenga Njito ziso wakai wankariro fari sotenga. This is Zambia. Yeah, this is Zambia. This is Zambia. Mowana fwakandie veti nkarira. Yeah, this is Zambia. This is Zambia. This is Zambia. Ulova na mowandie fatenga malo. Yeah, this is Zambia. See we're getting a reason now. Watu watikata talo chapuino full of minerals. Welcome to Zambia. Yeah. Every day si malila. Bantu wakumwa Monday to Sunday kulibe kupumula. Nyimbo zopanda nzelu. Zingala zilila. Kuimba vanzelu siwa supporta siwa za kumvela. Welcome to Zambia. Chalo chojalisika. Buntu wanafa 2 years later au kisidwa. Maso maso tendo kama pali cholera. By God's grace si vose vinapita. Zambia, a land for the rich and the poor. My sex, those, yenzi ya naleta kantu. Vipati vambiri vinasira sienzo oneka value.
Blessy, oh. Come bless.
Kodi blessy. Yata. Nikofuno imba. This is Zambia. Yeah, this is Zambia. This is Zambia. Mo wana fwakandie veti nkarira. There you have it, ladies and gentlemen. Joga o fato se vê que era como zila. Promo Puchari. I say yo, my brother. DJ Mula. DJ Malindi. Yeah. Bless a gadja. Tipsy. Hey, team.
Exclusive from ZambianTunes.com.